Jagalo banyo mesaye vya ita. Hey, inze nakuri la kukalo wabunga nebompu zikanze sipamu ya denosu.
Magambe
emikuwa no jetuali na jejejasikawa. Muna ngenga jidu wanda lulutu
ha.
Na yate mukama tuira vila bantube
ikantoke.
Yeah, kumanga te mukamo yutari ya mandasi
chakola.
Hey, yes. Ah, nalinga kusilunga bambita solo. Mekanyo miromo kisa kwane na visechi kisa change.
Wachu sache chomola vanga zindi mulamu.
Kusu ni maso mwandai
na manyige chomola vanga nesiniramu.
Zina mkula wewe.
Wachu sache chomola vanga zindi mulamu.
Wachu sache mtangulamu
na manyige chomola vanga nesiniramu.
Zina mkula wewe.
Zina
mkula wewe.
Zina
mkula
wewe. Zina mkula
wewe.
Zenamu kulabe, zenamu
check,
zenamu
check,
zenamu
Wakanda ever black.
Zenamu kulabe,
zenamu it's all me, mase. Nafuna watisa mamba langa jaze. Wange na mwediza, mwemwali bize. Ngamba wata ya galiza, ngamuze kunze kweya womo kisa. Agala bless, I want the rest,
rest.
Nikane neche kalida mkoso of this. Just imagine, since you're born again. You never suffer again, past it through every pain. Mawalo dijo, wake wadala kanya sababa mito kali za sana. Oluna kulwali kutu kiloli gamba nzani nga kwara gira.
Wachu sate chomola vanga zindi mulamu.
Kosu ni maso mwandai
na manyige chomola vanga nesiniramu.
Zina mkula wewe.
Wachu sate chomola vanga zindi mulamu.
Wachu sate mtangulamu
na manyige chomola vanga nesiniramu.
Zina mkula wewe.
Zina
mkula
zina
mkula
Zenamu, Zenamu kulabe, Zenamu, 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 Zenamu kulabe.
People wonder why I feel so fine. I got someone, he made me fine. Yasubiza kuba mutwezo simukira. No one to get it even jinja kuangura. Official.
Newewe sungo kuzi za mchalo. Ingate wanze ja mchalo. Mukama yamanyo lugendo lwange. Yamanyi chengenda. Mekanyo miromo kesa kwange. Navisechi kesa change.
Zenamu, zenamu, zenamu kulabe, zenamu,
zenamu,
zenamu, zenamu kulabe kwe.